uzuri wa nchi hii. So mashindano tu ya soka, hata utalii utaenjoy. Ngorongoro, Serengeti, Kilimanjaro, juu ya mlima Zanzibar. Sasa tuna big five animals,
tuna big five animals.
Nyati, chui, tembo,
nyati, chui, tembo.
Simba, faru, wamo,
simba, faru, wamo.
Kwenye big five animals,
kwenye big five animals.
Hakuna matata,
kachori wewe,
shawai kula kachori wewe,
ni ushawai kula.